December suka kuwo bonge muhle ngeze lo December siya kuwo ngicela nkosi cela kube nomehluko lo December suka kuwo bonge muhle ngeze lo December siya kuwo ngicela nkosi cela kube nomehluko Danger. Angifune muzo musha. Iyothe ndingifuna lo.
Only one.
Benokthula mndeni wami.
Makubenokthula siyegugula. Ngoba masibambisana siyajabula. Izinto siyalunga. Siyathuthuka. Abantwana bayafunda.
Yeah. December, I'm not home, cause I'm in and out of shows. When my son turned 2 years old, catching flights and feeling low. Office didn't care or no, still I gotta get the dough. I can't stay, I gotta go, I can't even take it slow, no. Ansathanda ukuphila kanjena. We used to solve problems together. Ngiphilela wena, mamela. Lord, I pray, keep my family safe. Hope we all get through this phase. Man, I wish that I could stay. I don't think they know my pain. They just know I'm getting paid. Say I'm taken by the fame. I'm not home on holidays.
Yeah. Angifune muzo musha. Iyothe ndingifunayo. Benokuthula mndeni wami. Sibanga into engekho, sibanga uba. Sexabana sibanga imizyoba. Tesingayakhanga, sibanga ifa. Sasebenzelanga. Babotwa babizi nganga mafesande. Munyu tiksa konuba nekangeke nge. Kane ziyazwana kodwa antabakhulumisana. Tu mama nomalume kazi ngikhuluma nawe manje nje yabazwana. Into engizoyithini le ngoba umalume akasekho emhlabeni. Banozongibonisa ngiqedele nkinga ngoba ubaba naye akasekho emhlabeni. Kosi ngicela kuwe December suka kuwo bengihuhle ngeze lo December siya kuwo ngiyacela nkosi cela kube nomehluko angifune more danger angifune muzo musha.